This is an MUT Radio podcast.
The time right about now is 1:15. This is the MUT Top 30. On the line, we do have Ulungelo, Zondi, Iqhikiza, laseMgungundlovu. Sawubona, Lungelo.
Oh, okay. So, ngimphathele indaba ehamba phambili nje ephuthumayo, ephuthumayo. Angithi ngiyakhumbula ukuthi siyakhuzwa ke kuthiwa asingalaleli amadoda ngesikhathi. Mina ngithiwa futhi asilalele amadoda ngoba abantu basikhuzwa ngendlela eziningi. Kodwa nje osevele wangigila wangigqema ingozi engeqiwa gay.
Lalela.
Okay, ithi Martin.
Yebo.
Kodwa nilaphi mhlawumbe uGethin Mackenzie ethembisa omunye wabantu esibaziyo nesibahlonipha kakhulu laphaya umama obesebenza lapha ku-TV. Angithi kwaphela i-contract yakhe then wangabe sakwazi ukuthi aqhubeke noku-acta. Siyamazi ko-Zone 14, siyamazi ko-Yizo, obesebuyangene kuma-shows amakhulu futhi sikhona la umama Nandi. So umama Nandi uthe uma ngabe phelelwa-ke imali emva kokuthi ingasekho khona laphaya kwi-TV. Abantu abaningi badabuka kakhulu ngoba sazi ukuthi phela thina uma ngibonakala kwi-TV uyahola, kanti futhi uma sibona TV uba nemali eningi. Nangiya umami laphaya engasenemali, abantu sebefuna ukumdonethela nabanye abaseduze lokwazi ukuthi bamdonethele. Sukumiyana uGethin Mackenzie wathembisa umama ukuthi uzomnikeza imali, uzofika azomvashela, azombona.
Yeah.
Chiki, indoda mphini ayisafiki. Isethembiso-ke sakhe sa 20,000 athi uzohambisa laphayana ke kumama yena ngoba phela umama ubeney'nkinga zezimali. Nansi into engifuna ukuyikhuza, engazi ukuthi sizophuma ebahlaleni ngoba manje bayagilana, sebekwazi ukugila, bafike bathembise izinto baqede bangazenzi. Wapromisa umfana akangayikhipha ipromise yakhe ngoba wayefuna ukuthi khona zobukeka engazi ukuthi osopolitiki bona bakhiphana kanje ngasezezimalini bayanikezana imali kakhulu. So omunye umntwana-ke engifuna simcongratulate. Ngiyamkhumbula uNhlanhla Mafu owesade noThemkhosi TK Nqimi, usisi lo obecu lapha kule group ebizwa ngomafika izolo. Abantu abaningi bamazi ukuthi kwayena umafika izolo. Hhayi-ke unengane yakhe elibizwa ngoChiza. So bayibiza uChiza usiza for abanye abantu, usiza umntwana-ke kasisi lo ophuma laphaya kwi-group. Usiza engathi uze nenye akazi masiqale ima esibe sibopha amaphondo ukuba womakoti ngoba ingoma ayikhiphile.
Hayi, ishise ikhokha ikhotha. Exactly, I love isong yakhe.
Hayi, yenza ukuthi singalala emakhaya. Manje asazeki ukuthi senze njani. Silale emakhaya noma sihlale, kodwa-ke umntwana uthi ofuna ukuqhubeka asibulese ngoba kahle kahle u-DJ aphinde abe umculi and useyi-influencer-ke manje ngoba abantu abaningi bayamlandela.
Yeah.
Yaze yamnandi ingoma yakhe ethi faka. Yabona-ke uvele yenza ukuthi ngiyakhumula ngomhlonipho ngifaka ujini, ngihambe ngongena emakhosini sengishisa impepho nojini, sengiqeqeke ngihamba ngekhanda.
Imnandi indeed, I love leya ngoma leyana. Wow, ukhiphela umntwana, ukhiphela ufuza umzali.
Yebo, niyakhumbula ukuthi impilo ayive ilokhuzana, impilo ayive jikajika ngenixoxela iy'ndaba. Okunye abantu abanganayo abajwayele ukuthi banganaki uma ngabe sigobhoza wena bonke ukuthi esikhathini esiningi uthole ukuthi umuntu wenza omunye umsebenzi aphinde enze omunye futhi. Kodwa njengamanje kunosisi ebesimazi kakhulu, ebesesimazi lapha ebhenki, besinomkhuba ukuthi masifike ebhenki ethi ngizomfica. Kodwa kwavele kwathi nje kwathi saka usisi laphaya ufanele ntuli, uthi nje ufuna ukukikiza ephambili akikiza ayemuva ngoba uNkulunkulu vele wamsiza wamjoyinisa laphaya i-television njenge-act. So usisi-ke siyamazi-ke ubekade eney'nkinga zakhe kuma difficulties zasesikoleni ngoba ubekade efunda laphaya i-accounting, i-degree yakhe ye-accounting.
Yeah.
Kodwa uthiwe uNkulunkulu memuhle njalo wathi sathutha usisi esamfice esasebenza ebhenki, wavele wamkhipha ebhange wamfaka ngala kwezamabonakude. So usisi ubonakale laphaya e-actor, wasaqala nje ukumbona nje kwi-Durban Jane esibrothers kwi-Durban Jane. Usisi wamuka nathi kwi-SABC 1, sambona nje kuzalo futhi intombazane iyaphithizela igeli, iyaphithizela igcwele yonke indawo. So into engizama ukuyisho ukuthi bonke abantu abaningi bahleli la bafanele bahlale khona ngoba they wait and they are patient. So it is highly possible for you ukuthi usuke in any work oyenzayo uhambe oshaya omunye umsebenzi uqede futhi usileye njengayo usisi njengoba esileya kangaka sithaxoxake ngamantombazana right asileyayo mitha kuyena yini usisi esimthanda kakhulu uTyler ehambe yophakamisa iflag as e-host yama Nickelodeon Kids Choice Awards ngenyanga ezayo. I'm going to go to the Nickelodeon Kids Choice Awards next year. So she'll be the first one amongst abakhulu la South Africa ukuthi eminani kangaka kusengihamba ngokusema ama event enkulu kangaka phesheya eMelika. Angitholele umkhwenyana ngeke phela sengimthatha efuneka ngibuye ngishade.
Lalela mina ngithi nje mphathise.
Ima kusakhona ubani uPastor Ryan noma uyena ke ngithola umkhwenyana osheshwe ze kuPastor Ryan.
Uma suwenza iphutha esekwatile uzokwenza njani ngoba phezulu suka rhyme njenge kusamusa
angithathise ngalo izona lezi ndaba ebengimphathele zona kulokhu nangesonto ezayo ngizophinde ngimphathele ezinye futhi ezimnandi uma ubona icelebrity emcimbini liphethe isikhwama esikhulu lintshontsha inyama namakhekhe
yebo
shuthenda
This
is an MUT Radio podcast.